tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka wena hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka wena hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, fiatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisoge, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufirisike, wa enjoy wa leto.
Ela unataka pesa,
jochukue.
Pome wamesha zileta,
jochukue.
Ama ganja ya kunyeta,
jochukue.
Ama unataka
jonifue.
Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, kubamba, kubamba.
Bafuleli namba bagia, wope wopa bongo masia. Bafuleli moya baufila, bata Tanzania siyadinga. Nashia magia, ngakibeli ndizi, kwane nani singinga. Ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay wena kibela, ay kibela, ay kibela, wena kibela. Ay
kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera. Hey kamera, niko na demu wa mtu, ondoa kamera.
Crap, 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 issue, crap.
Aji no wana ma,
crap,
aji no,
crap.
Waleza ni mafanikio gafa binivu, kumbe nimejipanga niko fululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu, wanabaki kutapata pa what can I do. Mbona sasa nimechoka, wananiomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka, kwa stage kama foka, mana naniogopa.
Ishu,
crap,
ishu,
crap,
crap.
Ajino wanama,
crap,
ajino,
crap,
crap.
Hey kibela, ay kibela, wena kibela, ay mar kibela. Hey kibela, ay kibela, hey kibela, hey wena kibela. Hey kibela, ay kibela, ay kibela.
Cholesha, una cholesha. Nime kubamba, 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 una cholesha. Cholesha, una cholesha. Nime kubamba, 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 una cholesha.
Push you on the man.